Amazonbury.com. Super vibes.
Good your team.
El Vasper.
Life is changing. Mama na worry.
Yes, sabe kukaka misangini. Akaziza take mama.
Life is changing. Mama na worry.
Mami usafoka, usakonja. Tachoka kutali, usatoka.
Life is changing. Mama na worry. Usafoga jali pambali. Sana kone ya gumba so machelo. De osa foka, mami osa giva. Just pray hard. My mother, I like big man. My father, dunda wakula. Mami ya kusowani. Fanika kukona, afuna chaku wonani. Life is jani. Mama na worry.
Yes, sabe kukaka misangini. Akazi za teke mama.
Life is jani. Mama na worry.
Mami usafoka, usakonja. Tachoka kutari, usatopa.
Tajabonya, upanda mafuta. Lelo tujangwanya, supanda sinjilo. Oh my mother, na worry. Ja alipomba salipatari. Tesa kufula balibe ya kumba. Mavuto watu ndichipava. Oh my mother, na worry. Ja alipomba salipatari. Life is jani. Mama na worry.
Yes, sabe kukaka misangini. Akazi za teke mama.
Life is jani. Mama na worry.
Mami usafoka, usakonja. Tachoka kutali, usatoka.
Life is jani. Mama na worry. Usafoga jali bambali. Sana kone ya gumba so machelo. De osa foka, mami osa giva. Just pray hard. My mother, I like big man. My father, dunda wakula. Mami ya kusowani. Kanika kukona, afuna taku wonani. Life is jani. Mama na worry.
Yes, sabe kukaka misangini. Akazi za teke mama.
Life is jani. Mama na worry.
Mami usafoka, usakonja. Tachoka kutari, usatopa.
Mama na worry.
www.amadzambiwe.com.
Mama na worry.